Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden.
mid ka mid ah xayisiimaha badan ee codbixiyaashu ay arki doonaan bishan ayaa ah kuwa lagu soo jeedanayo bulshada midabka leh waana xirmooyinka xayisiin ee bishan May warbaahinta la marinayo ee ku kacaya $14 million kadibna waxaa lagu dhawaaqay in ka badan $16 billion oo loogu talagalay kulliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshada madow La taliya sare Steve Benjamin ayaa Khamiisii sheegay in maalgashiga maamulka Biden ee lacagtan ka badan $16 billion ee dollar ee loogu talagalay kulliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshooyinka madow ay tahay mid aan horey loo arag oo rikoor cusub dhigaysa. Jimcihiina, madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugnaa madxafka taariikhiga ah ee African Americanka oo u dabaaldegayay sanad guuradii 70-aad ee xuquuqda madaniga ah ee dhanka waxbarashada. Waxaana madaxweyne Biden oo halkaasi ka hadlay uu yiri
ninkii
xilka iiga horreeyey iyo xadjiriinta saaxiibadiis ee maaga waxay hadda diidan yihiin kala duwanaanshiyaha sinnaanta iyo wada noolaanshaha bulshooyinka Maraykanka oo dhan waxa ay rabaan waddan koox gaar ah leedahay oo aan loo dhammayn codbixiyaasha madowga ah ayaa gacan ka geystay in Biden uu 2020-kii ka adkaado madaxweynihii hore Donald Trump welina waa ay taageersan yihiin laakiin ra'yi aruurin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 20% oo ka mid ah codbixiyaasha madowga ah ee da'yarta ah ay dooranayaan Trump Shana Gray oo ah milkiile kafeteriya ayaana ka mid ah
The Democratic Party
xisbiga dimuqraadiga oo kaliya isma lahaysiin codka bulshada madow ee waxay ixtiraami waayeen codka dadka madow Trump ayaa soo jiidanayay codbixiyaasha dadka madowga ah isagoo inta badan soo qaadanayay dacwadaha isaga ka dhanka ah
And then I got indicted a second time and a third time and a fourth time.
Kadib dacwad ayaa la igu soo ogay mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraad. Dad badanina waxa ay yiraahdeen waa sababta dadka madowga ah ay ii jecel yihiin. Sababtoo ah dhib daran ayaa loo geystay waana la takooray. Sawirka maxkamadda la iga qaaday ee aan wada aragnay ma garanaysaa cidda la yaabtay in ka badan qof kasta oo kale. Waa dadka madowga ah. Waana wax cajiib ah. Madaxweynihii hore ayaa kooxdiisa ololaha doorashada ku daray rag ay horey u tartameen sida senatorka Mareykanka ah iyo musharaxii hore ee madaxweynaha Tim Scott.
We have a chance only keep our money. Not to raise our kids.
Waxaan fursad u haysanaa in aanan kaliya lacagteena haysan laakiin aan sidoo kale korino caruurteena. Ololaha Trump ayaa u sheegay VOA in codbixiyaasha bulshada madowga ah iyo kuwa Isbaanishka ah sida dadka kale ee Mareykanka oo dhan ay hadda ka liitaan sidii ay ahaan jireen xilligii madaxweyne Trump wax badan. Ra'yi aruurin kastana ay xaqiiqdaasi ka turjumayso. Laakiin Dana Williams oo ah hormuudka qaybta shahaadada labaad ee jaamacadda Howard ayaan ku raacsanayn. Waxaan filayaa in saadaalinnada saxda ah ay weli haysato dhibaatooyin marka ay timaado codbixiyaasha madowga ah. Su'aalaha la weydiiyo iyo goobta lagu weydiiyo ayaa farqi weyn keenaya. Waxaadna halkaasi ka helaysaa jawaab aad uga duwan haddii aad tagto kaniisad bulshada madowga ah ama wa jaamacad. Biden ayaa axaddii sii waday wacyigelintiisa isagoo la hadlayay dhammaan ragga madowga ah ee ka qalinjibiyey isla iskuulkii hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah Martin Luther King Jr. Laakiin dhacdooyinka toddobaadkan miyay ku filan yihiin inay dib ugu soo celiyaan codbixiyaasha madowga ah doorashada waxaa ka harsan wax ka yar 6 bilood.